Smoke um stick it up.
Como ya record.
Wesa danza.
Hey, anaboga janye.
Duke on the beat.
Nasema kata, kwa sinu nishi. Kata, 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 bigi nune. Nasema kata, kwa sinu nishi. Kata, 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 bigi nune. Nasema kata, kwa sinu nishi. Kata, 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 bigi nune. Ngelicheza kata, kata, kwa sinu nishi. Kata, 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 bigi nune. Nasema kata, kwa sinu nishi. Kata, 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 kwa sinu nishi.
Hey, you know, see the men come from Mama Wek, you know. Yeah, Napoca, the Gamina, Bagana, Tachami, you know. You know, see the men come from Mama Wek, you know. Nina Bagana, Tachami, hey, you know, see the men. Mambo umo, bwana mzuri bwana mpo kwenye mfumo.
Wana mwaki kata na dacha na kiuno. Ise mama, tatizo penzi lipe lipo bwana kwenye utamu wa kenye. Mpete lipe bwana lipo kwenye umbula wa kenye. Tatizo penzi lipe bwana lipo kwenye mfumo wa kenye. Nila zamani na ini lipia nifana ninye. Nila zamani na ini lipia nifana ninye. Tatizo penzi lipe bwana lipo kwenye umbula wa kenye. Penzi lipe bwana lipo kwenye mfumo wa kenye. Yeah. Hey, na nyuma, kajazia, uwe nyuma. Usione aibwe, ukimcha kibwana nyuma alivonja. Wana wana uko nyuma alivonja zia. Ikiona sipime kapa mama, anako katika yani ya banano mada. Kiona sipime kapa mama, anako katika nani changanya no mama. Wana uko nyuma alivonja zia. Nachoka wana no. Nasimai, mani wana no. Kata, 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 kata. Nasimene, kata, 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 kata. Biginene, nasima kata. Nasimene, kata, 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 kata. Biginene, kata kweri. Isi mama, baba yake. Mimi nachoka na voni paniki. Vyake style yake peke yake. Vituko vyake. Mimi napaga wake. Unochake napaga wake. Kata no mama maa. Nasi mene. Kata 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 kata. Bibi mene.
We doni kiwango.
Awe ake.